Choliko mbulira tobanga wantegendobo omukwano bwe kibanga kirwadde kino kiri ku mutima bwe kibanga kiroto sagala nzukusa tulikuchi 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 alikuchi alikuchi alikucheyo
iwe niwe wawe niwe 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 niwe
nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi 1 2 1 2 babiri babiri hey sentare te se chano nya kwendi contente di iya kwali mu byenjagala osula ko mutwenga viri ebawe kagwe ne komba osuza kutabuche bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni na bakamina ni na bakamina ni nani 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 na oh oh
niwe niwe yawa niwe niwe
yawa
niwe niwe
yawa
niwe niwe
nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi
DJ Eric
nzagumana nawe anti nzakulina ooh baby nzagumana nawe anti nzakulina ooh baby saba choyo ya buli choyo galanchirina ooh nawe cholina chene gombe wange nzachirina nabonena nzakulina baby nzakulina nabonena nzakulina baby oh why bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni na bakamina ni na bakamina ni nani 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 na oh oh
mawe
mawe
ya mawe
ya mawe nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi
niwe niwe
yawa
niwe niwe
yawa
niwe niwe
yawa
niwe niwe
nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi nagukunda bishwanzi nagushaka bishwanzi bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni na bakamina ni na bakamina ni nani 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 na oh oh bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni nani na oh oh yenza ni na oh oh bakamina ni na bakamina ni na bakamina ni nani 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 na oh oh